kori jamirtiyomo oɗon kettini dande studio kalangu eɗen gondi yamde joyi wittere ko mintaji sappo e joyi kibaruji moon e fulfulde komin Omar Hama janganta nanni e koye kibaruji meɗen ni hannde en kaala laana makka ndufuka to en dan gulbi maradi le commune Thibiri région maradi ka laana duni wattana ko watta nimɓe capanɗe mbi'en njoyo ɓe doni ponda kinano ɗum woni farfilla golle guese ko laana ka rufi fa yonkiji sappo e goho ƴuwi nanni feccere jamaare leydi Niger fuuno sukaɓe ummatore ɓe duuɓi sappo e joyi gam batte Allah e ñalande ittanade leyɗe duniyaru gam moƴƴinol gurda nimɓe ko batu mum waɗi sappo e goho lewru juillet no hani ɗum wallira sanne do laabi moƴƴinde gurda nimɓe. Yewtere meɗen pindinol hannde haaltanana ɗum woni do filla cigiyol ɓaddude internet e ko nandi e mum nder gure ladde ko hansi fedde leydi mawde hawjinde filla internet e are muɗum woni no wallira gure leydi meɗen Niger kotta tawe keɓi internet. kodi jamhirtemo yerno kalirannomi o e nder koye kibaruji meɗen nimɓe sappo e goho kamɓe woni ko maayi hewɓe namnake nder bononda laana ndiyam dufuka to en dan gulbi hannden subaka o ley commune Thibiri région mo maradi ka laana du wattana kotta niɓɓe capanɗe joyo fondinoɓe golle guese ko saabi dufol makka du kam woni hano ka wattu nimɓe noon fa ƴartinidi makko gouverneur région maradi hawtade e préfet mo guidan rouji ɓe jeehi nokkure to wiite morgo Thibiri to hande subaka Zakari Oumarou nani koye Mohamed Maman illu maradi.
Le gulbi de maradi arrivé il y a moins de 24 heures.
Ndiyam gulbi maradi ɗam waɗa ñalowma muɓɓo ko ɗam wari amma ko ɗam yotto Thibiri ton tawi laanagon rufidi yimɓe e are mum'en waɗan yimɓe woygu e ko deki hano no awƴowo on haaliri tawaɓe nder makka yimɓe sappo e jeegom min limi mayɓe yimɓe ɗuɓɓe nawnake ɗiɗo no tawa loktorore no sawri ndenne miɗen gatta daane e yimɓe kakkilu gam ndiyan ɗan hana ko heeɗi gonnon ko ɓe andana awƴoɓe laanaji ɓendu to dindu laanaji mum'en ƴartina naatoɓe laanaji ɗin kan en du ɗow tanu tilsinoji awƴoɓe ɓen ɓoye ko ardiɗo leydi wi'i kam mi haalana laamiɗo gobir ko ceeda ko waɗa pont dow gulbi o heɓake ndenne ɓoyata du ko pont on waɗi
le pont sera fait incessamment.
Nanni mbiye nimɓe ɗiɗo kamɓe woni ko mbarmi nder maɓɓe gendarme goto no tawa ɗiɗo bittinowama to enda lokotorore gaya ɗum woni dima hippitere wande kenga ɗum duno nimɓe noon joguiɗe kaɓorɗe ɓe anda ko fu moy en noon warɓe dow moteje tati gari kippiti posita gendarme ji wuuro luumo wiyetengo kuuro keyna tawago kiloji capanɗe nayi e joyi soɓɓirde nayorange ɗum woni wuuro loga nder région Dosso yeruni no studio kalangu heɓiri habaru on to noddi tawaɓe tonɓe mbiyani général de brigade leydi Niger biyeteɗo Oumarou Namata Gazama e laawal ngal kanko woni mawɗo sogeji fedde G5 Sahel kawriɗo sogeji leydi Burkina Faso Mali Mauritanie leydi Niger e Tchad yeruni no ɗerol habaru inditirangol la lettre du continent wiri o général do latinoɗo kam wonno ɗiɗaɓo mawɗo tamasor sogeji leydi Niger lomtanana général Hanena Ould Sid mo leydi Mauritanie ɗum doni fedde G5 Sahel nde latinde tawa to enda Bamako waɗaye golle mum gam atte Allah e saɗor maji ɗum waɗi ko ɓiɓɓe wuroto burti kolliri yeru no habaru on wiri leydi meɗen Niger ni se ƴewama hannde o jama'are mum no waɗa millioji nogay e ɗiɗi se ƴewama du feccere mum fuu no sukaɓe ummatore noon ɓe duuɓi sappo e joyi gam batte Allah e ñalade ittanade leyɗe adunaru gam gurdam nimɓe ɗum woni ko batu mum waɗa sappo o e goho lewru juillet duuɓujinayyi ɗiɗi e sappo e jeenayyi nu Abdoul Moumini ɗum woni gaɗɗo do jande gurna ɓiɓɓe adamaɓe o haali bako e gomnati no e bawɗe mum fuu far gattol ɗawre caka ɓeygu nder leydi Niger ɓiɓɓe leydi Niger se kinno anki ɗo yaade yesso no gaɗan ko watta niɓɓe millioji lasoji ɗiɗo e ko deki Adam Sirfo no visa
nder kitale duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoyi tati warde hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji nayi dow himɓe leydi hemre himɓe tato jama aare leydi nijer woni no ɓeydoro caka hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e go'o warde hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ɗum faanake ko watta himɓe nayo ɓe jama aare leydi nijer woni no ɓeydoro nde ƴeewaama du faa hannde gomnati nder wakkatiiji ɗi fuu waɗi baawɗe mum fuu ko watta gattol dawle caka ɓeyngu e ɓeyngum waɗi sembe amma ɗum fuu du haɗa jama aare de no ho ɓeydoraade sembe faa hannde himɓe gaɗi ko watta himɓe miliyoji laso e go'o e ko dekki nde himɓe kakkilaaki du no ɗum woni ɗum yehira ni himɓe kewtoyto ko watta himɓe miliyoji laso e ɗiɗi naa ɓuranan ko limgal kesal ngal yehey waɗoy nder leydi meɗen ɓurna himɓe du de ƴeewaama walana ni no saɗa wakkati fuu yahde misalu nyamdu jannde e laaɓal e ko nannde titta fuu no limte nder saɗormaaji himɓe hannde
yahde jaɓa safaare gattol ɗawre caka ɓeyngu nder Niger no ɗon wadda saɗorma fuu du to sukaaɓe rewɓe ɗum ɓuri to valantel lumbu nga ɗum woni mo fedde inditirande mari stop singande ngam worɓe jolbinana de kiraaɓe mum fina tawa woni no waɗa ko worɓe no ngatti kundule mum ɗon amma laawol laamu wiirayno kettine ko valanten lumbu nga ɗum woni mawɗo mari stop on wi mariama diallo kenda
la première question qu'une jeune personne qui se présente dans un
jamde arene de garɗo der lokotorore gan jabude safareji wattude dawle caka ɓeygu e ɓeygu waɗante woni se neɗɗo o no dewluɗo na no dewlaɗo miɗen gollido du pelle leydi gom ko watta himɓe paami ko feerodirol fuu wala dow filla jaɓol safareji ɗi kan fuu e wattude dawle caka ɓeygu e ɓeygu ɓe paama du nafakka majjum ndegon iɗum wi'a sey to gorko on ƴamama nden ko dekum na dekiraɓe muɗum gara jaɓa safare amma laawol laamu leydi cingugol sigila o nder leydi Niger wi'ay noon laawol ngol wi'ana neɗɗo fuu hiɗi fotay heɗo goɗɗo wi'a jaɓi ngam filla cellal ɓalli rewɓe kan ardina nder cingol sigila
lokotoroɓe rimoɓe nder leydi Niger hawtade mbi'en e fedde mumen jeɗɗiɗe wittinde nde ngaɗi jahangal tinnino nder région Agadez ley lokotoroje ɗe mana jahangal maɓɓe du woni sembinɗiɗde narral caka lokotoroɓe ɓe e waroɓe ñawtonde lokotorojo ɗen Fati Sido ardiɗo filla cellal inniraɓe e sukaɓe to ministére hawjide cellal ɓiɓɓe leydi nani ko wi Anise Karim kokkuɗomo micro
yiilaaki amin kini gam min keɓa min jottina aadi hoƴaɗo dow fii cellal rewɓe to loktoroɓe ɓen dow aadi moɓe kooƴi koɓe gollidan e majji mo gollida e majji do no firte e sawru gacce gaɗa mum dow min pooɗan hakkilloji gollidoɓe e loktoroɓe ɓen laabi ɗiye darna dow fii cellal ngam kile cewɗe ɓe gollidirta e majji min kokkamɓe andal doynoye nawaɗo jaɓɓitirte wakkati warnoɗen ngam ɗuuɗal nawaɓe no woytoro e maɓɓe gaɗa mum min kokkan surbaɓe gaɗoɓe balaga ɓen andal dow saɗarama ko rewɓe fottata dow fii cellal maɓɓe baani allah waɗi jomum fotti ir saɗaramaji ɗin ɗon no andi noye hawjortoɗi ngam kile kewɗe baani jomum heeɓi saɗarama anda fu laawol gole tokkata ko heɓa habaru
nonne mbiya hawrinde dental leyɗe afrika ngam singude sigila sembinɗinɗe lumako caka leyɗe afrika waɗi alal bittingal ngal ɗo ñamey ministre gattaɗo do inde ministre kawjiɗo kawrol jawdi gollirtendi leydi meɗen Niger wi'i ko golle deme e durgol nder Niger kan heɓoyta barke nde sigila o fuɗɗi gollude ahamata jidu nani ko wi Habibu Garba
leydi Niger no soomi kulle kewɗe haa no far ɓangere demal e durgol delle no handi kulle ɗe hokke darja far ɓangere baylol majji ngam yaare leyɗe yaasi nde ni waɗama himɓe ladde no keɓan sembe he balla ko hokkata golle maɓɓe sembe no hokkan laawol lumaaku sembe caka leyɗe ɗen no durwidan do e talakaku zelekaf ni hana lumaaku caka leyɗe tanno mbo no rena himɓe e are mu'en hano misali dow fii demal minen rema tomati e albacce moe rema taɗi ɓiɓɓe leydi ni rema taɗi nina to delle himɓe kaanuɓe keɓa barke mum kan woni himɓe ladde
nanni mbiyen propaganda cuɓaaki ɗum woni golloɓe ko waɗoyta 33 lewru juin nder Niger fuɗɗi hannde subako nder jeɗɗiije tati ɗum ni mbiya syndicaji 12 kamɓe gaɗoyta propaganda muɗum yahde leydi Niger ndi fuu. No biyeteɗo Soumaila Bagna, secrétaire général dental syndicaji leydi Niger, famminir Assoumane Sina.
Min joɗɗini laabi kewɗi baa fadde campagne on yottoton kawjiɗi e sigillaaji ko watta fonditol lobbol heɓo. Min gaɗan hawrindeeji mawɗi he yiilaaki pirtol hoore dow cuɓaaki ki nder jaadirka leydi Niger fuu. Min ittan du jemma ngam firtugo ko himɓe dow cuɓaaki fedde worre haalowo dow innde pelle gollooɓe. Ɗum fuu do ngam gollooɓe keɓa habaru mum. Waɗi min joɗɗini ɗi laabi ɓe keɓa ɓe kawra to birooji wotteeji ɗin ɓe gaɗa wotte maɓɓe ɗe lamɗo jaɓi woronji e go'o lewru
juillet.
Gam humtude ha jumu e kokorejum waɗi ko Balkisa Balarabe ɓangaɗo mo duuɓi 33 naati luuma ko sodoyde be imaradi wara sonnaɗi nder gaya. Bandimi Ramatu Isa Wanke famminiri hanoni jewtidiɗo e makko. No Balkisa wiri luumaku no hunde noon ko watta tawe sukaɓe reɓe ummatore keɓa jogoro koye mum e wadde gurdam mum en.
De un je finis mes études en élevage.
Woni mi hanti jande am dow fi durgol gomnati wawta hooƴi teddirka himɓe fuu. Ɗum waɗi mi hooƴiniya mi fitta campagne hoore am ngam mi holla ngam neɗɗo jangi hana wi'e sey domi gomnati on. Neɗɗo no handi kando dawra dabareji mum lobbi ko hoore mum ngam jehol yeeso heɓo far ɓangeere campaniji ɗimin cinganta
koye.
Baka luumaku be'i maradi ɗi wala hen. Balkisa no waɗa kadi luumaku guri ko sonnoyta Nigeria e Benin.
Miɗo sotta guri e birgiji ɗimi sottanta jon en kaliji e geseji.
Balkisa no yiɗi mawnina luumaku mum ngu e wadde campagne potoro ko durol dabbaji amma rafi mballa ardiɓe huɓere nokkure nde e woɓɓe haɗi waɗi ko acci ɗum. Nanni Favare Dio en garta e yettere meɗen pinniɗo ɗum woni sigila cingol ɓannude internet e ko nandi e mum. Kan woni hansi fedde leydi mawdi hajunande dow filla internet e are gollidiɗe mum ardini ngam ɓeydude gure ladde potore. Ɗum ɗo ni sigila o ɓeydi golle lokkotoroɓe e janginoɓe ley commune Faasi illunder duɓujinaji 2018 yeruno Ibrahima Gimba wiri Habibu Garba.
Ɓeydude sembe laawol moƴƴinol burna himɓe leydi har laawol nawtaraade are gollidooje internet ɗi ko nanni titta. Ɗum woni sigila mo agence leydi mawɗo kawjiiɗo filla internet im ko nanni titti ardinta. Ko watta internet e are gollidooje ɗum heewteke ci'e reedu leydi. Ibrahim Gimba Seydu ardiiɗo agence leydi mawɗo o.
Ɗuuɗal jama'aare leydi meɗen fuu nder ci'e tawa ɗuuɗal maɓɓe du fuu gala bawɗe ko wadde ñawɓe maɓɓe nder lokkotorooje ñawto naa ko moƴƴina burna maɓɓe. Nden ne nder sigila momin ardini oodu no woodi filla ɓattinde ci'e ɗe e himɓe mum'en hadde kulle baawooje balliɓe ɓe moƴƴina burna maɓɓe. Misaali yaarude internet nder majje ngam ɗe gala internet o. Internet o duude yaaraama lokkotorooɓe no mbaawi nawtoroomo ñawta himɓe. Lokkotorooɓe ɓen du no mbaawi kalde caka mum'en ɓeydodira naa kollodira laabi no ñawtira ñawuuji gon. Dow ko yaawi du ci'e ɗe nafoto. Non du faa hannde nder laabi jannde ngam no woodi nokkuuje ɗe gala jannginooɓe heƴorɓe. Naaneede jannginooɓe ɓen du no giɗi ɓeyda annde mum'en ɓe gala laabi ko ɓe tokkira ɓe ɓeyda annde maɓɓe. Amma de internet o ɓattake ɓe ɓe ɓeydoto ɓe ɓeyda annde maɓɓe du.
Ko iri are mooɗon ɗe golle seyto hiite kuran heƴƴorŋe heɓike noye gonɗo yon gaɗa ko are mon ɗe e golla.
Are ɗe min goni miɗen jaare ɗe ni no gollira internet non du faa hannde hiite kuran naange ɗe gollirta. Miɗen durwo du ci'e ɗen keɓa hiite kuran ko yeyna jemma. Ɗiɗa mum majjum woni kadi miɗen gollida ampere so ruusi kawjiiɗo cingol hiite kuran naange nder ci'e.
D'électrification rurale avec les services des villages intérieurs.
Sigila moɗon o on puɗɗiimo nanoye.
Non, il y a déjà un village qui est.
No wodi to min puɗɗi sigila amin o. Misali ton Faasi caka tenere ɗum du hitaande muɓɓere ni. Septembre yaade octobre mo Allah yaari miɗen godi sigila ci'e sappo gon kaden. Nder région ngiji leydi Niger fuu miɗen godi sigila singande siire worre majji fuu.
Continuer cette phase d'expérimentation.
Ɗo won to kibaruji meɗe fulfulde tili yamde joyi e mittaadi 33 kettinoɗo ko Gumbu Mamman Dantani waddantawa e ɗengal hawsankore kirten to jamirti.